Le vai aso nei o loo whaataa wei nei le suesu enga ma le malama lama whaasai anisi po o le National Science Week. O mata upu o loo wha autu iai le Science Week o le nei tausanga o drones, droids and robots. Masini ie wha ngao i oie computers ma mawhaia o na whaatino nisi o ngā luenga sa masani pe masani o na whaia e tangata. Isini o se vainga e maofai i le popoto ma le malama lama o nisi o le whanau laiti, na whaalia lato ngā luenga whaasai nisi i le National Science Week. O lima whaapipii mō i lato ngā afia i manu anga, o ta avale ma fale e whaonga i nga i le malosi po o le malosi mama i le Clean Energy, o Riley Smithers, e nā o le se fulu tau sanga le matua. Ai ua ia fausia se masini e whaanga o yoye computers. E toa fia ni tangata mātutua e tala noa ma whaonga i le whaupunga le nei, o le LED matrix.
This is definitely something bigger than what I've done before. I've done little like LED matrixes and things like that before, but nothing on this scale.
Se fulu tau sanga le matua, o le tamaitai o Riley Smithers, o se tasio sini autu o le National Science Week. O le whaato sina ina leo whanau, e su e su e ma malama lama i le nā tūrau mea umma i le lalolangi. E le ngata i lea, i le su e su e ma malama lama, i le poto ma le malama lama wha teno kolosi, i ngā luenga wha inisinia, ma apalai le winga lo loto, o le ngangana matematika. Sa masani una wha pea o le tū pāo tama, e tele ina ngai i mata upu wha asai e nisi, ma mata upu wha inisi nia. A e talu mai o na wha taa ua le Science Week. Ua mōli ma wina le si itia le au wha i o teine, e filifili i se luma na i mata upu sa e nisi po o mata upu wha inisi nia. E pei o le tamaita i o Ella Levy, e se fulu ma le whātau sanga le matua.
Yeah, I think before this it wasn't really something that I thought about a lot, but in doing this, it's made me sort of think down the engineering sort of side of things.
Ila, Ella Levy. Na saunua se tasio whai a onga ile mata upu saenisi, Andrew Draper, o lea onga a Wonona School, o le mata upu saenisi, e whafangua ile mafaufau o le tamaititi, i tua atu o mata upu masani i a onga.
To be truly creative with the students and allow them to step outside what might be a rigid curriculum framework is so important.
Andrew Draper, o se tasio whaia o ngā saenisi i le Wanona School.